Ether Bala baby. This is when I would go classic with my own boy Robbie Vine. Life is blind, life is crazy, baby. Yeah, but money. Yaga.
Anasura, anashepu, amezidi namba kiesabu. Na anajua mambo yetu, kawazidi wote pota. Basi baby nawe, sijafanya npagawe, ukanishusha kawe, wabewa nizodoe. Baby nawe, kama manka na masawe, bali situpae, hadi watu shangae.
That's when I'm beginning to fall in love. I'm beginning to fall in love. And that's when I'm beginning to fall in love. I'm beginning to fall in love.
You put money before we love.
And that's when I'm beginning to fall in love.
Mahaba unaiza sema tanga, switch yo kuleti panga. Chumba cha moyo wako nimepanga, oh, nimepanga. Benzi lako sukari guru, mapa yako ya nizuru. Nikiwa nawe niko uru mpenzi, oh, nipende uwe uru. Benzi letu linga enuru, mapa ya we msuru. Sijafanya nipagawe, ukanishusha kawe, wambea wanizodoe. Baby nawe, kama manka na masawe, mbali situpae, adi watu shangae.
And that's when I'm beginning to fall in love,
baby.